musharaxii madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga haweeneyda madaxweyne ku-xigeenka maraykanka Kamala Harris ayaa fagaare kula hadashay dadweynaha maraykanka kadib guuldaradii ka soo wajahday doorashadii madaxtinimo ee ololaheeda muddada dhowrka bilood ay soo waday. musharaxa dimuqraadiga ayaa waxa ay sheegtay in dagaalku uu sii socon doono kana jiri doono goobaha codbixinta maxkamadaha iyo fagaarayaasha, iyadoo sidoo kale tana qiratay in doorashadii looga adkaaday.
While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign.
Aniga oo qiranaya inaan lumiyay doorashadan, ma aqbalaya inaan lumiyay dagaalkii huriyay ololahan, kaasi oo ah inaan u dagaalanno dagaalka xurriyadda, fursadaha, cadaaladda iyo sharafta dadka oo dhan, dagaalka loogu jiro fikradaha xudunta u ah qarankeenna, fikradaha ka turjumaya Ameerika sida ugu fiican. Taasina waa dagaalka aanan marnaba ka tanaasuli doonin.
That is a fight I will never give up.
Kamala Harris ayaa waxa ay sheegtay in ay wacday oo ugu hambalyeysay guushii uu gaaray doorashada kadib madaxweynaha la doortay ee waqtigan Donald Trump.
Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory.
Goor sii horreysay oo maanta ah waxa aan la hadlay madaxweynaha la doortay Trump oo aan ugu hambalyeeyay guushii uu gaaray. Waxa kale oo aan u sheegay in aan ka caawin doono asaga iyo kooxdiisaba xilligan kale guurka, iyo sidoo kaleeto inaanu si nabada xilka ugu wareejinayno. Mar ay la dardaarmayso taageerayaasheeda ayay tiri Kamala Harris,
The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for.
Natiijada doorashadani ma aha mid aynu wada doonaynay, ma aha tii aynu u dagaalannay, ma aha tii aynu u codaynay, balse imaqla. Markaan iraahdo imaqla, imaqla, iftiinka ballanqaadka Maraykanka ayaa mar walbaba sii dhalaalaya, mar haddii aanan weligeen isdhiibayn oo aan dagaalka sii wadno.
As we never give up and as long as we keep fighting.
Waxa ay dhinaca kale ta rajo gelisay taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga oo ay ku guubaabisay inaanan la niyad jabin oo ay sii laba jibaaraan dadaalkooda iyo dagaalka ay wadaan, iyadoo oo sheegtay in la joogo xilligii lays abaabuli lahaa.
And so to everyone who is watching, do not despair. This is not a time to throw up our hands. This is a time to roll up our sleeves.
Sidaasi daraadeed, qof kasta oo daawanaya, ha quusanina. Waqtigan ma aha waqtigii aan gacmaha isdul saaran lahayn, ee waa xilligii aan shaarka kor u laalaaban lahayn gacmihiisa. Waa xilligii lays abaabuli lahaa, loona wada guntan lahaa xurriyadda iyo cadaaladda dartood, iyo mustaqbalka aynu wada ognahay inaynu wada dhisan karno. Trump ayaa ku guuleystay doorashadii talaadadii, isagoo markaasina noqday madaxweynihii 47aad ee dalkan, isagoo hantiyay ugu yaraan 5 ka mid ah 7 gobol ee ugu muhiimsan ee guusha dagaalka ay ku qotantay, ee ayagu aanan marka horeto dhinacna raacsanayn, hase yeeshee ciddii ay raacaan marka dambe ugu dambeyso guusha doorashadu ay raacdo. Waxa uuna ku horreeyey 2 gobol ee kale soo hartay, iyadoo tirinta codadkuna xilligaasi ay socotay. Trump iyo ku-xigeenkiisa ahna senatorka laga soo doorto gobolka Ohio, J.D. Vance, ayaa waxa ay xilka la wareegi doonaan 20-ka bisha Janaayo, muddo 4 sano ahna waxa ay aqalka cad u hayn doonaan majaraha siyaasadda waddankan. Loolanka tartan ee adag ee uu galay Trump ee xisbiga jamhuurigu waxa uu ku helay ugu yaraan 295 ka mid ah 538 cod ee electoral vote-ka looga yaqaano codadka dalkan Maraykanku ay musharaxiintu ku guuleystaan madaxtinimo haddii ay gaaraan 270, kaasoo isagoo si fudud u siiyey aqlabiyadda lagama maarmaanka u ahayd guushiisa doorashada, si uu markaasi u noqdo hogaamiyaha labaad ee Maraykanka ee ku guuleysta xilli aan xiriir ahayn. Waxa uuna noqday hogaamiyihii labaad ee Maraykan ah ee ku guuleystay xilliyo aan xiriir ahayn madaxtinimada dalkan Maraykanka kadib Grover Cleveland oo 1890-maadkii laba xilli oo qof kale ugu dhexeeyay ku soo baxay doorashada madaxtinimo ee dalka Maraykanka. Ololaha Trump ayaa dhinaca kaleeto u sheegay VOA-da in wicitaankii Harris ay ku wada hadleen uu ugu qiray inay tahay qof uu ku sifeyn karo ad-adeeg iyo xirfad yaqaanimo ka muuqatay ololaheeda doorashada. Labada hogaamiye waxay ku heshiiyeen muhiimadda in la mideeyo dalka, in ay tahay in diiradda la saaro. Madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale asna waxa uu wacay madaxweynaha dalka Maraykanka ee la doortay haatan Donald Trump oo uu hambalyeeyay. Aqalka cadna waxa uu sheegay in Biden uu ku casuumay Trump in uu dhowaan booqdo aqalka cad. Waxa uuna u muujiyay siday uga go'an tahay xaqiijinta xil wareejinta fudud. Wuxuuna carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in laga shaqeeyo sidii dalka laysugu keeni lahaa dadkiisa. Biden ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu doorashadan kaga hadlo khudbad Khamiista, sida lagu yiri warka ka soo baxay aqalka cad. Trump oo 78 sano jir ah ayaa ah ninkii ugu da'da weynaa ee loo doorto madaxtinimada Mareykanka. Waxa uuna sheegtay guushiisii horaantii habeenimadii xalay oo arbaca ahayd, iyadoo weli aysan dhammaanin tirinta codadka. Wuxuuna taageerayaashiisa ugu mahadceliyey isu soo bax ka dhacay gobolka Florida. Qarashada doorashadan in looga adkaaday ayay ku qaadatay saacado. Musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Kamala Harris waxa ayna 24 saac ku dhawaad kadib ay qiratay arbacadii xalito in doorashadii uu kaga adkaaday musharaxii la bartamay ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump.